Blog Talk Radio.
Banyarwanda banyarwanda kazi namwe mwese mwumva radio tahuka muri uyu mugoroba banje kubasuhuza bifuriza amahoro n'amahirwe. Iki ni ikiganiro twise inkingi y'amahoro mutegurirwa kandi mugezwaho n'abayoboke b'ishyaka FDU. Uko mubizi FDU nubwo ubutegetsi bwa FPR butarayemera ikorera mu Rwanda no mu migabane yose y'isi. Kuri uyu mugoroba nari mbafitiye umushyitsi w'imena Dr. Nkiko Nsengimana, umuhuzabikorwa bya FDU inkingi mu Rwanda no mu mahanga, ushaka kutuganirira uyu mugoroba. Ati turenge ibyo kwivuga ibigwi ku nkovu z'imidendi. Ndumva rero twese dufite amatsiko yo kumwumva, reka muhamagare abaganirize. Dr. Nkiko, uranyumva? Ndumva ataragera kuri telefone, munyihanganire umunota umwe rwose mushake ubwo mukanyaraza. Narimbaza akanya ngerageza kuvugana na Dr. Nkiko. Ndatekereza yuko ubu ngubu noneho ari kuri telefone ashobora gutangira ikiganiro. Dr. Nkiko, uranyumva?
Ndakumva Dr. Murayi.
Mu kanya narimvuze yuko abatwumva mu Rwanda n'ahandi hose mbafitiye umushyitsi w'imena umuhuzabikorwa bya FDU mu Rwanda no mu mahanga, udufitiye ikiganiro kiteye amatsiko cyane, ikiganiro wise ngo turenge ibyo kwivuga ibigwi ku nkovu z'imidende. Ubwo nagusaba kuganirira abatwumva, twese tumutega amatwi hanyuma abafite ibibazo turaza kubaha umwanya w'ibibazo, abafite kandi abari kuri computer nabo mushobora kohereza ibibazo byanyu kuri email, mukayohereza kuri radio itahuka email musanganywe, cyangwa mukayohereza kuri email ya FDU twise inkingi y'amahoro @gmail.com. ntabatindiye rero, reka mbahe Dr. Nkiko abaganirize. Nkiko, uranyumva?
Ndakumva.
Urubuga ni urwawe.
Ubwo ndumva ngira ngo mbanze nsuhuze abanyarwanda n'abanyarwandakazi bari kutwumva, naba n'inshuti z'abanyarwanda n'iza FDU cyane cyane. Uyu munsi bwo nagira ngo mbaganirire ibyerekeye amagani, navuga imigambi yacu nakise mvuga ngo ntabwo umuntu yahora avuga ngo arashyira inkovu z'imidende ngo zihozeho buri gihe, ariko cyane cyane nuko ubwo nagira ngo mvuge yuko tumaze imyaka itatu mu Rwanda, FDU Inkingi imaze imyaka itatu mu Rwanda, ku itariki ya 16 Mutarama niho Intwari Victoire Ingabire Umuhoza yagiye mu Rwanda asesekara ku kibuga cy'i Kanombe Gregoire Kayibanda. Yakoze ibintu bikomeye cyane, ariko ikintu navuga kimbese navuga kiranga inzira yerekanye, yakoze ibikorwa bibiri bikomeye. Igikorwa cya mbere ni cyo kujya ku gisozi kujya kunamira yibuka abatutsi baguye mu Rwanda muri 1994 bazira irondabwoko. Arongera bukeye ajya igitarama kuri Stade ya Demokarasi na kwibuka nyine abarwanashyaka baharaniye demokarasi muri 1961 kuri 1928 Mutarama. Ni ibintu bikomeye cyane, ibikorwa bikomeye cyane byerekana umurage wa FDU, byerekana yuko dushaka ko umunyarwanda atazongera kuzira ubwoko bwe. Turashaka ko rwose haba ingamba, haba ubutegetsi bushobotse bugomba kuramira ubuzima bwa buri wese, umuntu agasinzira akicura, umututsi akaryama akicura, umuhutu akaryama akicura, umutwa akaryama akicura, yizeye yuko aza gukanguka mu gitondo ntawahuganyije ubuzima bwe, nyine amuziza ubwoko atigeze anahitamo. Ni igikorwa gikomeye yakoze, yenda abantu ntibashoboye kugisoma ku buryo buhagije kuko atageze igihe cyo gukomeza kujya byigisha, kuko nyangabirama zahise zimushyira mu buroko. Icya kabiri ni cyo navugaga cyerekeye kujya kuri Stade ya Demokarasi igitarama, gushimangira ukwishyira kwizana. Abaturage nibo bagomba kugena imibereho yabo, nibo bagomba kugena abayobozi babo. Icyo kintu kirakomeye cyane, akaba arizo navuga nti ni ibikorwa bikomeye. Hashize imyaka itatu Victoire Ingabire FDU yakoze. Icyo nshobora kuvuga kindi ni uko nyine kujya mu Rwanda kwa FDU Inkingi na perezidante wayo byatumye abantu bamenya ububi bw'ingoma iri mu Rwanda. Mbere abantu bagendaga bavuga bakihisha bakagira gute, ariko bwabaye ubwa mbere umuntu avugiye mu ruhame ati bwana Perezida Kagame ufite uruhare rukomeye mu bwicanyi bwabaye mu Banyarwanda, turasaba ko abo wamariye ku icumu nabo bagira uburenganzira n'abahirwe bwo kwibuka ababo, bakibukwa n'ababo, bakibukwa n'igihugu. Turasaba ko abo wavukije ubuzima wabona kwitabwaho guhagije. Ni ubwa mbere umuntu yahangaye Kagame akamubwira gutyo, kuko iyo yavugaga ati hari abantu bapfuye wa yandi moko bapfuye muri 1994 na nyuma yaho, byari ibyo ni ibyo ashaka kuvuga, avuga ati ababishe ni wowe. Urumva rero ko mbese asa naho yamwambuye ubuziranenge yari yariyambitse. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ikindi ubwo ni uko ubwo aho Victoire agereye mu Rwanda n'abarwanashyaka n'abaterankunga bagakomeza kumushyigikira, nyine twakomeje kugaragaza ibibazo by'igihugu, ibibazo by'abaturage mu cyaro, mu nkengero z'umujyi ko bakennye. Twashoboye kugaragaza ibibazo byerekeye uburezi n'amashuri, ibibazo by'ubuvuzi budashoboka, ibibazo bya ruswa. N'ubu turimo kugenda twerekana ibibazo birebana na Congo, ko abana bacu barimo kubashirira, mbese n'ibindi. Ibyo rero ni ibintu navuga yuko FDU yagezeho, kandi nta muntu wavuga yuko ibyo iyo FDU itajya mu Rwanda ko ibyo ngibyo byari gushoboka ngo bishoboke, ingoma ikaba igeze hariya nk'uko abantu namwe musigaye mubibona imaze kugera mu marembera. Ibyo rero ni navuga yuko nayita imidende, inkovu z'imidende, inkovu kubera yuko uturi ku isonga, uri ku isonga rya FDU Victoire Ingabire nyine baramufunze, mwarabibonye, bamuziza amaherere nyine kubera ko yavuze ibyo byose, kandi kubera ko yazanye ijambo rihumuriza Abanyarwanda ati ubwo duhari twebwe FDU nimuhumuri. Baramufunze, nizo nkuvu rero imidende n'ibyo nari ndimo kuvuga. Nkavuga rero ntari ko imyaka itatu irarangiye, ntabwo tuzahora muri ibyo ngo FDU yagiye mu Rwanda ngo itajyayo, nta bandi bari gushobora kujyayo, none twagiyeyo n'ibiki, twivuge ibigwi. Oya, ibi uko FDU yagiye mu Rwanda yego, ariko ubu ngubu ibikorwa byacu byabaye umusaruro, navuga nti byabaye umusaruro rusange, ntabwo bikiri umwihariko, kubera yuko n'ayandi mashyaka nanditse muri iyi minsi haratangiye kujya avuga yuko azajyayo mu Rwanda. Murumva yuko icyo kintu nabo bagomba kujyayo nyine kugira ngo nabo barebe uko nabo bahangana n'iriya ngoma niba bayirwanya. Sinzi niba nabampagarariye aho akaba ari ikibazo wabaza, cyangwa niba ushaka yuko nkomeza.
Waba uhagaze gato, ndumva wenda twasaba bafite ibibazo ku byo umaze kutubwira bakabibaza, baba ntabahari tukadufasha ikiruhuko cy'iminota mikeya tukaza gukomeza nyuma.
Nge ubwo urajya umenya niba hari ababaza ibibazo kugira ngo mbisubize.
Kugeza ubu ndabona nta urabaza ikibazo, ubwo twaba dufashe ikiruhuko cy'iminota mike kugira ngo ababifitiye babanze babishyire hamwe tuze kubisubiza nyuma.
So.
Banyarwanda, Banyarwandakazi, mutega amatwi, turagarutse muri cya kiganiro cyacu turimo guhabwa na Dr. Nkiko. Ndabona hari umuntu ufite ikibazo wahamagaje nimero ya telefone irangizwa na 15:22. Ushobora kutubaza ikibazo, ushobora kubaza Dr. Nkiko ikibazo mufitiye.
Halo.
Yego.
Halo.
Mwiriwe mukomere bwana Nkiko, maze kumva amagambo maze kuvuga nibyo mutubwira muti FD yageze ku bintu byinshi kandi cyane cyane hakaba harimo kiriya igitekerezo cyo kugira ngo mbese twibuke abanyarwanda bazashobore kugira amahoro no kuba batinyuka kuvuga mbese kugira ngo hatagira umunyarwanda ushyira ivi ku wundi ngo amubuze kwishyira akizana. Ibyo bintu ni intangiriro ariko urugendo ni rurerure. Ko mbona ahubwo ubutegetsi bwa Kagame butabyitayeho hakaba nubwo amahanga yavuga ngo aransa n'amukangara muri bariya bari bavuze bati ntituzongera kugufasha dore ko nawe nyine yatunzwe n'ibiva hanze bakaba batangiye kuvuga bati turamukomoreye buhoro buhoro. Murabona iyi nzira turimo kuko yazatuma Kagame ahinduka ariko se ko ari n'abandi bashaka kuza bavuga bagiye ngo bagiye kuzabikorera mu Rwanda ubwo mwumva mwemeranyijwe iki kugira ngo muvuge muti ni iyihe gahunda ihamye yo kugira ngo azagende abantu kuko bagiye gukora kandi bahindure ibintu bigaragare mbese batinyure cyane cyane abanyarwanda kuko burya ingorane ngimbona nzibona ku bantu bari mu Rwanda urabona baravuga ngo bose ingoma ya Kagame bakahama amashyi ariko ntabwo ari byo ni ikihe kintu noneho ni iyihe ntambwe izakurikiraho kugira ngo biriya ntambara Ingabire yatangiye ikomere kandi igere ku gikunsinzi nicyo kibazo nari ntanze.
Urakoze. Uravuze uti ko abanyamahanga mu minsi ishize berekanye rwose yuko ibintu bikorwa n'ubutegetsi bwa Perezida Kagame batabyishimiye mbese ubwo bashaka kuvuga yuko bagiye bahagarika nk'inkunga ukavuga uti ariko ntabwo ubutegetsi bwa Perezida Kagame ntacyo ntibubyitayeho ndumva nta gitangaza nta na rimwe iyo ajya kujya yita ku bibazo uko ibintu biri ntabwo tuba turi aha ngaha hose nyine wa mugani abanyamahanga ba mu imfashanyo bamugendera bazihagarika ntabwo tuba turi aha ngaha abaturage bari mu burogo iyo aba ari umuntu wumva akumva yuko n'amashyaka atavuga kimwe nawe nayo ashobora kubyara ibitsina byombi icyo gihe akajya yumva akumva ko hari ibintu ashobora guhindura ntabwo rero njyewe nta gitangaza ntegereje nta n'icyo nigeze ntegereza kuri iriya ngoma ya Kagame nibwo ubushobozi yerekanye buryo umwana apfa mwiterura ibikorwa bakoze bakijya ku butegetsi nibyo nta bindi ubuse umuntu utakwerekeye umubyizi hakiri kare mu masaa sita manywa ava niho yakwereka umubyizi ntabwo rero njyewe rwose ntabwo nigeze mvuga ngo hari ikindi gitegereje kuva aho bamaze gufata ubutegetsi aho bashobora gufata inzira nyayo bakuna muri cumu bakazana ihumure mbese ibisebe abanyarwanda twari dufite bagasa n'ahubwo batereka dukande ariko dukiza byari gushoboka ko rero uba rero njyewe kuba mvuga ngo harandi kandi gakiza ntako kuko nuko umuntu aba ahangana nayo nuko ubuzi ko ufite leta ni ngombwa ibintu byose bigomba igihe ntago ibintu bizira umunsi umwe. Abanyamahanga ariko nanone ntitukabarenganye ngiye mbona abanyamahanga ntacyo batakoze rwose hasigaye ni ahacu mbona aho bageze ibiriya bintu ntabwo nigeze mbibona yewe no muri Zimbabwe ntabwo byageze hariya byaje nyuma nkaba mvuga rero nti ahasigaye ni ahacu mbona naho yaradufasha cyane mu bantu badufasha kumurwanya Kagame niwe wa mbere kubera nyina amakosa menshi ya ahoramo ibyo biradufasha ariko hasigaye natwe twari dukwiye ku gushyiraho akacu abantu bakiminjiramo agafu bakabona agasigaye nyine tukareba ko twagasunika ire ingoma iri mu marembera biragaragara nka ubwo rero uti hari abagiye gukorera mu Rwanda mwemeranije iki ni byiza ko abandi bantu andi mashyaka nayo ashobora kujya mu Rwanda nabo kugira ngo bajye kugerageza barebe niba ari cyo kibajyanye barebe wa mugani uko iriya yangoma nabo bayitigisaho gatoya bakadufasha ntabwo bavuze ko bazataha nta mu Rwanda ntago bari batubwira neza itariki twizeye ko hagati aho ngaho tuzahura tukanoza inama niba hari icyo twababwira tukabwira bagasanga bene wacu bari mu Rwanda tukababwira aho ba FDO bihanganye mushobora gukorana iki ngiki n'iki ibyo ngibyo twizeye yuko yenda mu minsi iri imbere bizashoboka nibajya kugenda bazatubwira tukaganira nkuko mbese na Victoire ajya mu Rwanda muri Mutarama mwaka wa 2010 yatumiye abantu bose bayobora amashyaka yese n'amashyirahamwe agaragara abagisha inama ubu rero nkaba nizeye yuko nabo bazakora igikorwa nk'icyo nabo bazaza kuza bagiye bakaza gutera gutanga umuganda umuntu rero yabyishimira niba bajyanywe wa mugani no kugira ngo baze badufashe bavuge bati yewe mwari mwenyine reka tuze twongere amaboko ibyo urumva ko nta muntu wabirwanya ahubwo yabyishimira ubwo rero nibo tuzareba tukazumva icyo batubwira turabategereje kandi ndumva bazabikora ntabwo bashobora kugenda batabwiye andi mashyaka akorera hanze no mu gihugu ndumva icyo kintu bazagikora ibyo rero bikazajya byatuma bashobora kugenda nyine bagatanga umuganda bagashobora nabo gutinyura abanyarwanda byaratangiye ariko nanone bakongezamo umurego abanyarwanda bagatangira iriya leta bakaba bayereka nyine icyo ikwiye ikarwanywa ikavaho kuko nta mahoro nta cyiza kindi iteganyirije abanyarwanda nkumva ko rero aho ngaho tukibatezeho kandi ndumva bazagikora ntabwo rwose abantu ntibakarambirwe cyane imyaka cumi n'ingahe ku ngoma nk'iriya ntabwo iba yoroshye ariko nanone burya ntabwo ari myinshi cyane kuko ubutegetsi ni nk'umwana aravuka akaba umusore akagira imbaraga ariko akagiraho imbaraga ziba nkeya ubutegetsi rero bugeze hariyo umuntu umaze imyaka 18 ategeka buri imbaraga nazo zabaye nkeya si ukuvuga imbaraga zo gushaka kurwana kugira gute ariko ndavuga ibindi bitekerezo bijyana abantu imbere buriya nta handi nta bihari cyane nkumva ko rero buriya na ingoma irimo gusaza ku bwayo ariko nkaba numva yuko nako tukwiye gushyiramo imbaraga koko kugira ngo tuyihashye. Ibyo cyo kugira ngo bishoboke ariko niyo mvuga nti ntago bihagije kuvuga ngo turarwanya ubutegetsi, tugomba natwe kwerekana yuko tufite ingamba zacu, tukerekana abanyarwanda ko duharanira ubuyobozi bw'igihugu bw'ejo buzaba ubwa twe twese, buri wese akabwibonamo. Iki kintu tukwiye kucyerekana kurushaho. Abantu ntibumve bati ni abantu barwanya Kagame gusa, ariko bakumva bavuga bati bari abantu bafite ishyaka, bafite ibitekerezo bizatujyana imbere, barashaka ubuyobozi bw'igihugu nyine buri wese yibonaho, bakabona ko ari ubutegetsi bubarengera, bubahumuriza. Urumva, bakumva rero yuko ejo bashobora no guteganyiriza abana babo, bakumva ko ejo abana babo n'abana babo n'abuzukuruza n'ubuvivi n'ubuvivure abantu ko bazabaho mu mahoro batazira ubwoko bwabo, cyangwa batazira akarere bavukamo, cyangwa igitsina cyabo, cyangwa idini, ikintu mbese umuntu aba ari atigeze anihitiramo. Numva ko rero aho hantu tugomba kubashimangira abanyarwanda bakumva yuko FDU inkingi n'andi mashyaka agomba kubyumva yuko umututsi urenganye bagomba kumurenganura, tukavuga tuzamurenganura, umuhutu urenganye tugahaguruka, umutwe uhohotewe tukamutabara. Ibyo bintu bikwiye kugaragara, tukabivuga, tukabicengeza, abantu bakabyumva. Ikindi nuko abanyarwanda benshi barapfushije. Abanyarwanda bose rero bapfushije, akababaro kabo kakwiye gufatwa. Igihugu mbese rwose kumvikana ko igihugu gifite ako kababaro k'abantu bapfushije ababo benshi, ku buryo umuntu atumva nyine adahora muri ibyo ngibyo barota zitaroteka. Noneho kuva ati igihugu agahinda kanjye karacyumva, igihugu kirumva ku gahinda kanjye, abantu baravuga bati kagahinda abantu babaye ejo ibi bintu ntibizongere. Mwumva ko rero aho niho hantu nanone tugomba kwereka abantu, abanyarwanda bose, baba abahutu, baba abatutsi, baba abatwa, bakatwibonamo, bakabona yuko tuzabarengera, batavuga ngo ba bandi baje nabazaza kugira gute ngo bihorere ngo n'ibindi. Icyo kintu ni ikintu tugomba gushimangira bikagaragara pe. Ese tukanahumuriza n'ababa bari ku ngoyi bashyigikiye buriya butegetsi ariko badafite uko babigira kundi, bakumva yuko abo nabo nibaza nubwo bazaba hari ibintu bibi bazaba barakoze, ariko bakagira ubutwari bwo kuva kuri iyo ngoma, abo bantu nabwo tugomba kubakira kuko bazaba bicujije ikintu gishoboka. Ubwo abantu mbese rwose tugatigira abandi amaboko, bakumva yuko ntabwo turi abantu tuje nk'uko nabivugaga kwihimura cyangwa iki, ahubwo tuje kubaka igihugu. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ugushaka ko abantu babona ntibihagije kuvuga ngo ndishyira ndizana, hari no gushaka ubuzima, imibereho myiza. Bajya bavuga mu Rwanda ngo bajya ateye imbere, ndabyumva, ariko iyo byumva kandi ubona ni ibintu by'abantu bakeya bayo mu mujyi, igiturage cyasubiye inyuma. Njya ntekereza, yewe ndibuka muri za 93 gutyo, urugero urugero urabona ari nko muri komini navukagamo rwose hari amamodokari y'amatoyota nka 30 urumva ubu nyuma y'imyaka 18 narabajije barambwira bati nta nimwe ubwo se abo bantu barajya imbere cyangwa barajya inyuma bati ni ka gasoko ko mu murara karacyariho batashwindika kibaho n'ibindi urumva ko rero aho hantu nanone ni ahantu tugomba gutekereza nyabyo kugira ngo dutekereze abanyarwanda bashobore kuzabaho babone ikibatunga ari mu gihugu ari no gushaka nuko bashobora kubona ubuhanga buhagije bakajya bashobora guhaha hanze bakazana umutungo uhagije wo gutunga ingo zabo ibyo rero ni ibintu nanone tugomba kwerekana ikintu kiraduhangayikishije tugomba kukigeraho ikindi nyine ni uko dushyiraho inzego z'ubutegetsi bubereye abaturage mbese nk'uko navuze bibonamo ariko nanone burengera ni ibintu bikomeye ku muntu abantu barwanya ubutegetsi iteka baba bari kuvuga bati iki ngiki n'iki ariko tukibagirwa kuvuga duti dore icyo twakora n'iki nicyo kintu rero mbona abaturage si ukuvuga ubwiriya ngoma gusa ubu tugomba kongera noneho tukerekana yuko dufite n'ibitekerezo byo kuzahura igihugu byo kuzahura abanyarwanda
nuko Dr. Nkiko urakoze ndumva ikisobanuro cyawe kirambuye rwose kandi cyumvikana ndazirikana yuko wabajije ikibazo nawe yishimye kandi aba yagifite ingingimira yakongera agasobanura agasiganuza ariko ubwo nongeye kwitambika hagati yanyu kuko hari undi muntu nawe ufite ikibazo twagira ngo nawe tumuguhe akubaza ikibazo
yego
hari umuntu rero wahamagaje nimero ya telefone irangizwa na 0240 ushobora kubaza ikibazo cyawe zeru kabiri kane zeru ufite ikibazo ndabona zeru kabiri kane zeru atabonetse ariko dufite undi ufite telefone irangizwa na 666 555 ufite ikibazo gatandatu gatandatu gatanu 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 waba ufitiye Dr. Nkiko ikibazo
ya mfite ikibazo nshaka kubaza bwana Dr. Nkiko Nsengimana n'icyifuzo murakoze kumpa ijambo mbanje no kumusuhuza mbere na mbere
nanjye ndakwikirije
bwana Nkiko urabona buriya butegetsi bw'ikigali bwafashe igihugu bukoresheje intwaro ntabwo ari ubutegetsi bwatowe n'abaturage nubwo nyuma yaho bateguye amatora bakavuga ngo bashaka gushyiraho demokarasi mu gihugu cy'u Rwanda nzi neza ko yenda nge nari mu bihugu by'amahanga ariko ibintu bibera mu gihugu cyanjye mbikurikirana buri munsi ntabwo ariko byagenze ari nabyo byatumye havuka ibintu byitwa opozisiyo bavuga bati nanjye uko mbibona yenda n'abandi niko babibonaga kugira ngo bashyireho opozisiyo zirwanye ubutegetsi bw'i Kigali ariko ingoma y'igitugu iyobowe na Perezida Kagame irakataje mu gihe cyashize muri bukigihe yari ari mu Bubiligi yasobanuriye abantu arababwira ati munanirwe gutaha mwiteguye ngo Kagame azavako ati Kagame iba muzi ko azavaho ku matora Kagame iba azavanwaho n'intambara Kagame iba azavanwaho n'iki ubwo ni nk'aho muri make mumbabarire yenda kuba mbishyize mu mugani bati umugani mu Kinyarwanda ngo abyitwa benshi akumvana beneyo icyo yashatse gusobanura mwaracyumvishe umuyobozi intwari wa FDU Madamu Vigitoire Ingabire ari no ryo byatumye natwe twese abenshi duhaguruka tukavuga tuti ibintu ntabyo ifuko tugomba guhaguruka tugahagarara kuko iyi ngoma twakomeje kubendekereza tugira ngo hari ikintu kizahinduka ahubwo ikomeje gukataza mu bikorwa bibi byo gukenagaza abanyarwanda no guhohotera abanyarwanda ikintu kirimo ubwicanyi ni ikintu gikomeye cyane yenda wishyize nko ku muntu wabuze umuntu we wishwe ukuntu aba ameze hari n'igihe umuntu yamubwira amubwira ati hangane tuzabakura ku ngoyi akumva ko yenda nta kintu giteze kuzakuraho iriya ngo none nk'imigambi yanyu bwana nkiko ku mugabane w'i Burayi ndetse no muri Amerika no muri Afurika uko bugenda bucya ngenda numva hashingwa amashyaka nk'amwe muhagarariye ushinzwe komite mpuzabikorwa ya FDU ndashaka kubaza nk'imishyikirano mugirana n'ayo mashyaka kuge ku ruhande rwanjye hari igihe njya ntekereza nkavuga nti aya mashyaka agenda avuka ari menshi hari igihe bamwe ari ya migambi ubundi umuntu agira strateji nyinshi nk'umuntu warwanya akoresheje intwaro ashobora no gukoresha n'ibindi bintu byo kugira ngo n'ayo mashyaka ashobora kuyakoresha akoresheje amafaranga kugira ngo bayobyugure ari noneho abantu bahugire muri ibyo byazunguruka igihe cyo kibe gitambuka abarengana bakomeze kurengana nko ku ruhande rwanyu imigambi mufite kuko muvuze muti hari abantu bazajya mu Rwanda icyo muteganya n'iki niteguye kugira ngo mutabare abanyarwanda bari mu kaga uyu munsi navuganye n'abanyarwanda bari mu Rwanda barambwira bati cya kibazo cyo gukundiriza amatelefoni mu Rwanda kirakataje kandi ibibazo haba mu giturage haba mu mujyi abanyarwanda bafite ikibazo gikomeye cyane ikintu kitubabaje nuko tubura abalideri badufatira iya mbere ngo duhaguruke twambwe ibintu bibera muri kino gihugu kamwe b'abayobozi ubwo nagira ngo ingamba mufite kugira ngo mukure abanyarwanda muri aka kaga barimo muhumurize abanyarwanda bahaguruke bagira abalideri bavuge bati nyamuneka ibi bintu birakabije ingamba mufite n'izihe murakoze
urakoze cyane kuba umbajije icyo kibazo iriya ngoma yagiye ku butegetsi n'ingufu n'amasasu uravuga uti nta kintu yumva murabona izavaho gute ikibazo ufite uvuze kifite ishingiro kuko iyo ubona imyaka imaze kurenga imaze kuba 18 abantu bakiri mu icuraburindi wibaza igihe wa mugani ti aya marira y'abantu bafite azagera aho ngaho gose abantu babona agahenge nibyo koko ariko nanone yaravuze harya ngo ntaza ngo si intambara ngo si amatora ngo si iki ngo nta kintu kizamuvanaho ndumva ari ukubeshya kuko wa mugani ari intambara ari amatora ari iki byo ushobora kutamuvanaho ariko ubusa abaturage bahagurutse bagahagarara azabamarira bose ku rusasu asigare ayobora ndi aho ngaho rero ndumva ko yarahibeshye uburyo bwo kurwanya ingoma ntabwo ari amatora gusa cyangwa intambara nuko abantu bagize ko abantu benshi bagiye bakurikirana ibyabaye mu Burayi bw'uburasirazuba nyine bwo bitaga bwa gikomunisiti mwabonye ko ubutegetsi bwaguye nta sasu rivuze nizo rero ni uko gucengera abantu bagomba gukora bagacengera mu mu giturage bagacengera mu mijyi bagacengerayo bakabwira abantu kugira ngo ejo bundi azabone abo yakekaga yuko bamushyigikiye akabona noneho bamubwiye bati va mu nzira nibyo bizamuvanaho kandi ibyo ntashobora kuzabibuza kuko atazabona abasirikare bangana n'abanyarwanda bazaba bamurwanya urumva n'abasirikare bazaba bafite bazabona harimo barumuna babo bashiki babo ababyeyi babo n'iki bamubwira bati ibintu ntabwo biki ntibifashe ibyo navugaga yuko uko tuzerekana atari ukurwanya ingoma ya Kagame gusa ariko tukerekana ko dufite porogaramu ishobora guhumuriza abanyarwanda ishobora gutuma bagira imibereho ishoboka ituma bashobora mbese ubwabo kwiyubaka bihagije niko bazagira imbaraga iyo ngoma buzacya yahirimye ntabwo rwose si burya ni igihe kandi igihe cyarageze kuko ubwo nibikurikirana uko nguko ukongeraho nyine nayo makosa ubutegetsi bugenda bukora buri munsi iriya ngoma izahirima nta sasu rivuze kandi ni sasu navuga ni iyo ngoma izaba yarishoje icyo gihe rero nirisoza niyo iryo sasu rizahitana iyo ngoma ntabwo abantu turi muri opposition twabaye ari twege twavuga ngo dufashe iya mbere y'intwaro ariko ubwo njyewe ndivugira mvugira FDI mbona yuko ikintu by'intwaro atari byo tugomba gushyira imbere tugomba gushyira imbere ko abaturage bahumuka noneho iby'intwaro niwe uzabidushoramo ntabwo twege tuzaba tuvuga ngo turabigene kigire niwe azaba yabishoyemo niwe bizabazwa niwe uzaba akeka yuko hari amaturufa habonera ariko aho hantu ngewe nemeza ko azahatsindirwa biraka rero nanone bavuga ngo ayandi mashyaka yandi ni ngombwa ko abantu bashyiraho amashyaka ntawababuza cyakora nk'uko bivuze hari abashobora kuzamo bafite izindi gahunda byagiye bigaragara hari abantu bagiye baza ukumva turakoranye bugacyo ukumva yagiye mu Rwanda ngo yakoranaga na runaka na runaka runaka kandi yavuga ngo ari muri opposition ibyo biriho ariko nanone ntibyatubuza nanone gushaka uko dukorana n'amashyaka kugira ngo yandi mashyaka kugira ngo tugire ingufu mbona iyo ntanga urugero kuri FDU bwa burezi umuntu yibanza ariko rero ni ukuri FDU ubwayo ntabwo yavutse ari ishyaka rimwe FDU yavutse na amashyaka atatu n'abandi bantu bishyize hamwe barabanza bakora nk'amashyaka ari hamwe ariko hashize imyaka itatu baravuga bati ko tumaze iminsi tubona dukorana neza noneho twabaye ishyaka rimwe urumva ko rero gushyira hamwe bizana ingufu twizeye ko rero ndavuga nti kuri FDU ntabwo byagombye kuba ikibazo FDU inkingi niko kamere kayo nkavuga rero nti mu minsi iri imbere buriya umuntu yitonze akabitekereza neza kandi ndumva nshaka kuzabibwira bagenzi banjye bo muri FDU cyangwa n'andi mashyaka tukaba dukorana kugira ngo tuzarebe uburyo tujya hamwe tubatumira cyangwa se niba badusanze tubafungurira kugira ngo turebe uburyo dukorana hamwe. Icyo ni ikintu nkeka yuko igihe kirageze nkeka ko abantu babonye yuko umuntu umwe aba ari umwe nyine aba ari nyakamwe, uko tuzagenda rero duhuza imbaraga niko tuzagenda dukomera, bikazanavanaho yuko ujya hanze abantu bakakubwira batari kwa mashyaka mirongo ingahe mubona bizagenda gute koko, nawe ukavuga uti kuko ntibishoboka, ariko ndabona yuko igihe cyageze kandi muzabibona mu minsi iri imbere. Ndumva nshaka tuzabiganira n'abagenzi banjye bo muri komite mpuzabikorwa kugira ngo turebe uburyo twegera abandi. Nabonye kandi batangiye bamwe kujya babivuga yuko babishaka, nkumva yuko aho ngaho naho ari ahantu tuzabonera amaboko.
Dr. Nkiko, wakoze cyane, ndumva utanga ibiganiro birambuye rwose, nta kintu usiga inyuma. Ndazirikana yuko uriya mugabo ukubajije ikibazo nawe yabonye igisubizo, ariko ndabona dufite abantu benshi noneho bari kubaza ibibazo. Ndagira ngo ujye utanga ibisubizo byihuta kugira ngo bose baze kubona umwanya. Hari rero ufite telefone irangizwa na 0240 twigeze kubura mu kanya, ubu yagarutse. 0240 ushobora kubaza ikibazo cyawe.
Urakoze Dr. Théophile Murayi, ni Serge Bitavuka, uranyumva?
Ndakumva cyane, urakoze.
Urakoze ku mijambo kandi ndashimira Dr. Nkiko kwa makuru ke.
Muraho.
Na makuru ni meze, urakomeye. Nje mu kiganiro ntinze gato, komera. Ni mu kiganiro cyanyu ntinze gato kandi ndagira ngo ushimire iki kiganiro FDU na timu yawe mwatangije kuri Aditavuka, kuko kibikenewe kandi kirakomeza ingamba za opposition, kirakomeza ubufatanye twakoraga no kuri Aditavuka. Mo uvuga usobanura ibintu by'ingenzi, usobanura amatwara Victoire Ingabire, usobanura ibyo yakoze ageze mu Rwanda nubwo leta itamwemereye. Bira bikorwa bibiri yakoze ni isura nziza yagaragazaga ko ajyanye demokarasi mu gihugu cy'u Rwanda. Umunyarwanda wese ushaka demokarasi akabyirengagiza, hari ibindi bikorwa ashaka kuvuga ku ruhande, ariko nk'umuntu wese w'umunyarwanda ushyira mu gaciro yagombye kugaragaza ko intambwe Victoire yari amaze gutera n'ishyaka FDU nta munyarwanda n'umwe utarabibonaga n'icyo Victoire yifuzaga. Ku giti cyanjye no kuri Aditavuka, ibyo tubivuga ku munsi kandi abanyarwanda bashyira mu gaciro icyo kintu basobanukiwe. Ikibazo wenda nari nategereje no kukubaza, Bwana Fercier yantanze yanakivuze, ariko ndakikubazaho nko mu magambo make, si nko gutanga ibisobanuro byinshi, wenda ndagifatanya n'ikibazo cya kabiri. Ku kibazo cy'amashyaka avuka buri munsi, ni uburenganzira bwa buri munyarwanda, ni uburenganzira bw'umuturarwanda wumva ko yagira contribution atera abanyarwanda, ariko tugana mu nzira imwe yo gukura ubutegetsi bw'i Kigali, kuko niyo objective yacu. Niba tudafite objective yo gukura ubutegetsi bw'i Kigali, ayo mashyaka avuka aradindiza abandi. Ibyo ni ikintu kidasubirwaho duhora tuvuga. Ariko niba bafite objective yo gukura ubutegetsi bw'i Kigali, bafite ingamba, izo ngamba zishobora kuba wenda abanyarwanda bazumva kuruta ingamba za FDU. None nakubazaga Bwana Nkiko, ikibazo kino cya mbere nakubazaga kijya gusa n'icya kabiri. Iyo nkuze observation yanjye wenda ku giti cyanjye, nsanga ni ikintu kimeze nk'aho opposition yaruzize momentum, ariko mu kuzinga momentum ntabwo bivuga ko objective mwayihagaritse. Inzira iracyakomeza kuri kibazo ku rwego rwa leadership team nk'umuyobozi, ndetse nawe mukorana navuga no mu ihuriro. Ku rwego rwa diplomasi akazi gakorwa neza, kandi nta muntu utaga ha credit leta yirengagiza atareba ibyo mukora umunsi ku munsi. Ndavuga no ku gice cya kabiri, uvuye ku rwego rwa leadership, ibyo uburyo ukora n'uburyo uyobora, nge ndaguha A plus kuko tubona changement zivuka muri diplomasi, tubona ingaruka bitera Kagame, tubona n'uburyo leta ya Kigali itaka buri munsi, itaka ariko sije kutabwiza abanyarwanda ati na opposition ifitemo uruhare none ndakubaza ku rwego rw'abantu muri rusange abayoboki kumbona basa nkaho bataye momentum kuko bumvaga ko ibintu bizihuta bumvaga ko ibintu ari ibintu bigomba ku mwaka kumwe ku buryo ubaza umuntu akakubwira ati njyewe singikurikira sinzi niba wenda tunagikora ku buryo nka umubare ugenda wiyongera abantu bata momentum cyane ku buryo bagombye kwigenga bitewe naho tugeze ku rwego rwa diplomasi ibintu biragenda neza ndabibona ako ku rwego rundi rwo hasi usanga abayoboke basa nkaho batezutse ku ntego momentum yaragabanyutse ndagira ngo iki kintu cy'address ndi ko cyane cyane kiragaragara ubwo naguha navuga nk'abantu bitabiraga city ni Bruxelles nakubwira nk'ibindi bikorwa bya manifestation tugende duhamagaze rino uburyo byitabirwaga ntago byagusaba no kugira ikiganiro kirekire waravuga kuti city nirahari abanyarwanda bagahurura ariko umubare wagabanyutse icyo ntago twagihakana impamvu wagabanyutse no kuvuga ati maze imyaka ibiri tujya kuri city tuzakomeza ryari cyo kigomba kumenyekana ko ntituzaba kuri city icyo twifuza tutakigezeho imyigaragambyo niyo dutumije imyigaragambyo yaba ari mu bukonje yaba ari mu bushyuhi abandi bakubwira ati nigaragambije imyaka irenga 34 ntabwo nzongera kwigaragambya iyo ni momentum tuba turuzinze icyo kintu Dr Nkiko wacyadressing ute kugira ngo umunyarwanda uguteze amatwi cyane cyane muri iki kiganiro cyawe kuri raditahuka abone ko objective yatumye dutangira iyi revolution igikomeza kuko tutacyadressinze muri opposition nkeka ko tuzajya kubibona tugasanga uko twayibonaga imibare igenda igabanyuka icyo ntabwo ari ibanga tugomba kuvuga mu Kinyarwanda tukabyumva ariko main objective nuko tugera ku ntego yacu Dr Nkiko nkabushi kuko in observation na kuzitandi numva ku muyobozi uyo cyaka bya FDU kigombye kucajura singa ndetse n'ubufatanye bw'ihuriro rya Rwanda tukakimenya kugira urakoze cyane
ndagushimiye umaze kuvuga uti hari ibintu bikorwa muri diplomasi bigaragara ndumva nakongeraho ni nibikorwa mu itangazamakuru bigaragara ni birebana n'ibyerekeye ukuntu dutabariza abarengana ukuntu duharanira uburenganzira muntu ije ni ibintu mbona bigaragara navuge nti rero nti hari ibyo uvuga ati nka sitini imaze imyaka ibiri imaze imyaka itatu ntabwo abantu bakize ari benshi ariko nyine nibwo nakubwira nti ariko hari umusaruro noneho turimo kubona tubona cyane muri diplomasi no mu itangazamakuru n'ibindi icyakora ubwo hari ikintu Abanyarwanda ari ikintu baduhemukiye ku kuba twarakoranye n'ububiri ariko ubwo ntacyo nabwo ari ububiri nshaka kuvuga nabi kubera uko twari dutuye batwigishije ari ibijumba byitwa kwezi kumwe ari abanyarwanda bameze gutyo akabazi ko yateye uko imigozi yayiteye ko byasaruye byarangiye ibyo bintu bya bituma rero ya kwezi kumwe bituma abantu batumva yuko igihe n'igihe cyacyo bigatuma yuko atumva yuko ibintu harimo ari ibintu birebire kandi bikomeye aho ngaho ni ahantu tukwiye kujyana none tuzirikana ariko rero nkaho kubwira nti icyangombwa ni uko hari abantu bagenda bacika intege ariko hari abantu uko batangiye ubahubwo bagenda bakomeza umurego urumva aho hantu rero ni ahantu hakomeye cyane ni naho hanashimishije kubona umuntu ukavuga ati maze imyaka ingahe ibi bintu birimo bikomeyeho mbese ni ikintu gikomeye kandi nkavuga nti ibintu nk'ibi ga reka si iby'abantu benshi siko bigenda rwose ibintu nk'ibi bikomeye byo vuga yo guhindura imiyoborere y'igihugu ukavuga uti ahantu uzi ukuntu ubutegetsi buri ubugome bwabwo ni iki ukemera ukajya ku isonga ukagenda n'iby'abantu bakeya si iby'abantu benshi cyane ni mbese nakwita ni umusemburo umusemburo rero ntabwo ukorera ubwinshi ukorera ku kazi nkavuga rero nti hari abantu tuzabona kuko babona ko bisa naho biri mu nzira nziza abo rero ntabwo wavuga ngo nibo wubakiraho ubakira kuri abo bakeya kandi buhoro buhoro nabo bagenda babwira abandi ku ruhande icyo ni icya mbere icya kabiri abona nka sitini hashize imyaka ibiri itatu ikorwa nkeka yuko ndabari mu birigi niwe bashobora kuzabisubiza ariko mbona hari igihe umuntu akora igikorwa ukabona igihe cyacyo n'icyo icyo gihe utangira ikindi urumva reba nk'iki gikorwa cya radiyo itahuka ya RNC matangiye radiyo murebe ni igikorwa gikomeye muri mu itangazamakuru reba nk'ubu mwaduhaga ibiganiro muri ari RNC ibikoresha none dere n'ikintu nagira ngo nabashimire muri radiyo itahuka none mwahaye FDU umwanya uti munsi n'uwanyu muvuge icyo mushaka muvuge uko mushaka kuko tubizeye kuko dukorana kugira gute ibyo bintu ni ibintu byiza cyane ahubwo nti ubwo natwe umunsi yenda natwe twagize igikorwa nk'icyo niko twari dukwiye natwe kubibashimira nako duti namwe nimuze dukorane cyangwa tukazagera no ku gikorwa kimwe mbese kinakomeye cyo gutumanaho yenda twaba duhuje ibyo yenda ni ariko n'umuziki uzaza kera ntabwo wavuga igihe bizaza ni ibikorwa nk'ibyo uko mbere twakoraga ibintu bya diplomasi urabona njye mbona yuko akazi kakozwe uko mbona FDU ifatanyije na RNC aho hantu twakoze rwose igikorwa kinini urabona ubwo abandi rero nabo bazaza hari amashyaka yandi yavutse akandi yenda kandi ukabona bafite ubushake nabwo bararwanya ubutegetsi nabo ndumva nibaza tugafatanya tukaba hari ibintu bimwe na bimwe twumvikanyeho dufatanya bizaduha imbaraga nanone aho ngaho rero niho nagira ngo ntibe kajya bigutera ubwoba ngo ikintu abantu bakitabirira ariko hari ikintu kiba rwose cyarageze ku cyo cyagombaga kugeraho icyo gihe rero hari ibindi bikorwa bigenda bikorwa ariko nk'uko nyine navugaga dore nk'iki gikorwa cy'iradiyo ejo bundi hazaza ibindi urumva mwumva ko ni ibyo rero uko abantu bagenda bahamya imigambi niko bagenda bahamya uburyo nako kandi bakomeza kuba umusemburo aho hantu rero nagira ngo rwose kubera ko ibintu turimo birakomeye cyane ntabwo ari buri wese wavuga ngo abigiyemo nkumva ko rero aho ngaho rwose ndakumva igitekerezo cyawe ariko ngewe mbisesenguye nkabona ibakwe abarwanashyaka bacu bazamukana ejo bundi nari mu Bubiligi twagiye kwibuka imyaka itatu FDU mu Rwanda hari imbeho iteye ubwoba ariko hari abantu iki kintu rero nicyo mvuga iki kintu rero nicyo kirashimishije yenda nabangarukiye aho ngaho waba ushaka ko naza kugira icyo mbigarukaho nkaba nakigarukaho nabangarukiye aho ngaho
okay ya nibyo rwose urakoze Dr. Nkiko ndumva utanze ibisobanuro ariko nanone Serge yumvise hari ingingo tutasobanuye neza yagaruka turamwakira gusa dufite abantu ndabona mfite abantu batanu bafite ibibazo baga yuko tubanyura mu vuba vuba buri muntu akabona umwanya wo kwinigura
yego
ndasaba uwahamagaje nimero irangizwa na 4751 kubaza ikibazo cye
sinzi niba munyumva
ye sawa
turakumva
muranyumva
ndakumva rwose wiriwe
mwaba munyumva
ya arakumva rwose arimo aragusubiza sinzi impamvu
ahubwo ni wowe utanyumva
nanjye ndabumva
yeah.
Agira ngo mbashimire ikiganiro maze kutugezaho ariko nifuza kubabaza ikibazo kimwe abanyarwanda benshi bari mu Rwanda cyane cyane abayoboke ba FDU bashimishijwe no kubona Ingabire Victoire afata iya mbere yageze ibibazo ariko ntibacitse intege kuko bari basanzwe babizi ko agatsiko gashobora gukora biriya kano kanya baragira bati ese ko tubona ikomeye urugamba Ingabire yatangiye akaba yaragoswe n'agatsiko ko tutagomeza kumutegereza tugomba kumurwanirira kandi nawe akabona ko ibyo yatangiye tumuri inyuma ko abanyarwanda ari benshi mu gihugu ba FDU bashyigikiye ibitekerezo byayo n'iyo mugambi FDU ifite nayo yo kujya guhoza abanyarwanda marira barimo arira Ingabire nayo kugira ngo igende ishinge imizi mu gihugu irwanire urugamba Ingabire yatangiye noneho kugira ngo tuke igitutu FPR n'ibyayo ikomeza gukorera abanyarwanda murakoze
urakoze ikibazo cyawe nyumva ni nkaho buti ko Victoire yagiye mwege mwa mwege namwe mwagiye mukamukurikira kugira ngo mu komeze nyine urugamba yari yatangiye ni nkuko nyumva ibyo uvuze ni ukuri koko Victoire ajya mu Rwanda yagiye ajyanwe n'ibintu bibiri yagiye cyane cyane muri gahunda kwari kugira ngo yandikishe ishyaka noneho FD inkingi ikore nk'ishyaka ryemewe nk'ayandi noneho abarwanashyaka bari hanze ba FDU nabo bashobore gutaha kugira ngo bajye gukorera politiki mu gihugu uko byabaye uko byagenze urabibona no aho kugira ngo batangirwe ruhusa ndumva yatsi impusa zirenze enye eshanu agira na za zindi zo impusa bite zo kwaka imbabazi nyamuneka rwose ndatakambye ntabwo bigeze bamusubiza urumva rero aho hari ikibazo gikomeye ahubwo aho kugira ngo bamusubize nibwo bamufunze hari dufite bagenzi bacu bari mu gihugu nabo barwana buri munsi bahanganya na buri munsi no buri butegetsi uko mubibona nkumva ko rero igihe tutari twabona yuko ubwa ishyaka ryacu ryandikwa ntabwo twavuga ngo twese ngo turagiye kandi tuzi ko hano turi hanze nabwo dufatanya nabo mu gihugu uko barwana mu gihugu nuko natwe turwana hanze tugahuza igihe rero cyo kuvuga ngo za ekipe nizigende zigire gute ese wagenda ugira ngo bigende gute niba ugiye udashobora kuvuga uti ngiye gukora politiki ku buryo bwemewe ukabona umuntu mwari mwohereje baramufunze kereka niba abantu bavuga yuko abantu bose bamugani ba bazamera nka bwa bushwiriri bose nyine ba bakagenda umwe bose bose bafungwa aho ngaho nta numva nta musaruro wabo uhari cyangombwa nuko aho turi dukomeza tu nabo mu gihugu kuri bagenzi bacu hose hose tuhafatanyiriza hari igihu kama y'uburyo akanga ayibumosa akemera uziko buriya yenda dushobora kuvuga duti guhindura ubutegetsi buzaturuka mu gihugu ukabona buturutse hanze mwumva ko rero ntabwo tuzakama yahamwe gusa kandi iyo tuyakama tugasanga atareta uragerageza ukavuga uti ndanyura n'ibumoso ni yenda niho hashoboka ndumva ari uko nagusubiza kugira ngo ubwire yuko turi mu gihugu kandi turi no hanze kandi aho turahahuza hose nkavuga nti uko bagenzi bacu na Victoire nawe wa mugani uko aramuka uko yiriwe ni barabizi bakabitugezaho kandi nawe urabibona buri gihe iyo hari amakuru ye tuzi turayavuga n'ibindi numva nagusubiza gutyo sinzi niba bikunogeye bitakunogeye wakongera ukakibaza noneho nkagusubiza niba bitumvikana bihagije urakoze
nuka Dr. Nkiko mugenzi wacu waje ikibazo ubwo niba hari ibisobanuro bindi akeneye ubwo yaza kubaza turakira ababaza ibibazo bose reka tubanze tunyure mu bandi bose nabo babona umwanya wo kwinigura ukurikiyeho n'uwahamagaje nimero ya telefone irangizwa na 51 54 ushobora kubaza ikibazo cyawe mirongo itanu na rimwe 54 aracyatwumva ndumva atakitwumva reka duhamagara ukurikira afite telefone irangizwa na 6644 ushobora kubaza ikibazo cyawe
alo
turakumva nibyo baza ikibazo cyawe turakumva
nibyo nanjye nagira ngo nshimire Bwana Nkiko Nsengimana ku kiganiro kiza yaduhaye kirimo amakuru menshi n'ibitekerezo byinshi umuntu yashingiraho cyangwa bise bifite icyo bimwunguye nkaba ariko nanjye nari mfite utubazo nagiraga ngo umubaze nyine mu buryo bwo kwiyihugura icya mbere ni ikijyanye nagira ngo mbanze kamema mushimire kubera ubwitange kandi namushimire akazi kose bakora ariko hari akabazo nayo ifite ko yigeze kutunyiramo ku buryo FDU yashinzwe FDU ishingwa wabonaga ko hari ibintu byinshi byahinduye mbese hari irindi jwi ije kumvikana mu Banyarwanda ariko nyuma yaho iryo shyaka naryo ryaje kugaragaramo amacakubiri no ku bintu byo gucikamo ibice cyangwa se by'umwiryane mu yandi magambo mbese mbere y'uko ayo mashyaka yose ajya hamwe hari amashyaka atandukanye bashyira ingufu hamwe ubona ko koko nk'uko hari uwambanjije babivuze abantu bagize momentum ariko abo bikurikiranira hanze twumva ko ngo hajemo ibintu akenshi binashingiye ku bintu byo gupingana hagati y'abantu nuko ngo abantu baza gushwana ubwo nagira ngo numve wenda kuko hari igihe bavuga bati igihe kigeraho kigakemura ibibazo ese nyuma y'iyi myaka ishize abandi bari mu buyobozi nk'abitwa batwumva ngo bandahaye bambera abahizi hari ese wavuga ko abantu babyaranye abo cyangwa hari ubundi buryo wenda bwo kongera gukira ingufu hamwe kuko uko nabwiye hari igihe ubona iyo pozisiyo nyarwanda wenda ni ukuba pesimiste tugakabye ariko rimwe hari igihe ubona umuntu atera intambwe imwe ajya imbere ubundi agatera izindi ebyiri ajya inyuma ku buryo urebye mbese ubwo birajyana no ku kibazo cya kabiri yari mfite kijyanye n'uruhuri rw'amashyaka ukumva ejo ngo umuntu yashinze ishyaka ejo bundi ngo yashinze ishyaka nk'uko byariho mbere kandi ukabona ari ugutatanya ingufu kandi ugasanga rimwe na rimwe atari n'ibibazo bya ideoloji ari ibibazo ngo byo ku mbese buri wese ashaka kujya kwishyira hejuru ibyo bintu mubona byo mbese mubibona mute mubona iyi tendance atari yo kongera kudindiza abantu kuko nk'uko muvuga muti muri diplomasi birakora ariko njye mbona akenshi nko muri iyi minsi bivugira ibibazo bya Congo ibibazo by'imbere mu Rwanda ukunze gusanga bidakora nkaba nakwibaza niba abantu batavuga bati aba bantu se bafite aka kajagari n'uyu mwiryane no guhuzagurika bitwa Congo bakiragera no kuri ubwo butegetsi babugezeho noneho ntibyasubira urudubi ibindi n'utubazo twihuta najya mubaze nk'umucengiwe na politiki se amatora y'abadepite ateganijwe uyu mwaka yabona ate se FDV hari igitekerezo yafiteho kuyitabiraho ndumva biri kure ariko se muri rusange hari icyo bayabona bo cyanyuma narangirizaho ni ukumenya niba nta makuru nyine ya Victoire Ingabire wenda bari hafi bamuruje se morali ihagaze ite kuko biriya bintu bya gereza ni ibintu bigoye umuntu ashobora kugira agacika intege kandi birumvikana buryo ngo urugiye kera ruhize intwari niba hari amakuru yaturusha ubwo yadusangiza murakoze
nge urakoze ndagusubiza vuba ngo FDA yacitsemo ibice nge nkunda kuvuga rero FDA ntabwo rwose yigeze icika mu bice nta hari abantu bigeze kwishyira ku ruhande rwabo sinzi niba bagikomeje ariko rero ntabwo navuga ko ari igice rwose FDA yo ntabwo ari igice numva yuko uko dukora twuzuye hari nibyo koko hari bagenzi bacu ngewe nk'abantu basangira ngendo ngewe ndabubaha ntabwo uzigera wumva hari umuntu ntuka cyangwa ngo ngire gute kubera ko hari inzira twajyanye hagati aho ngaho twakomezanya barananirwa ariko ntabwo rwose ya mbere ikibazo ngo nge nirwa ngo bagize bate numva kandi no mu buzima niko bigenda ntabwo uko abantu batangiye ikivi ariko bagisohoza bose n'ubuzima uko umuntu akura arasitara ararwara aragira gute nta gitangaza cyagombye kujya kiba mu mashyaka kumva yuko ngo hari abantu yenda batavuga rumwe bishyize ku ruhande nge numva ari ibintu ni ibintu bigomba bisanzwe ntuweje ejo bundi hari undi muntu muri FDA uvuze ati nanjye ndumva naniwe akajya ku ruhande n'ubuzima ngewe ndumva n'ubuzima bw'ishyaka hari abakomezanya hari abafata izindi nzira aho ngaho rwose ndumva ntahagaruka cyane icyangombwa ni uko abantu bitangira gahunda biyemeje nkeka ko muri FDA inkingi gahunda twiyemeje ngize ko buri gihe rwose dukora uko dushoboye kugira ngo ishyaka ryacu rigaragare ndavuga ishyaka atari ishyaka navuga organe ishyaka mbese kuko abantu babona bate abantu bishimiye ibyo barimo kubaka uruhuri rw'amashyaka nibyo koko hari yewe nta n'ikibazo bintera cyane kuko buhoro buhoro harabaza kaza ari umwe agashyira w'ishyaka cyangwa kaza ari babiri cyangwa ari batatu ariko nabo bigeraho bikagaragara n'ugiye kure ruhinyuze intwari umuntu udashobora kuvuga ati mu mwaka umwe mu myaka ibiri nakoze iki nerekanye iki nahuye n'abandi ahangaha akiyita avuga ngo ni ishyaka rwose uwo ntiwamubuza yari umuntu ashobora ku akeneye kwikira igitabo akeneye guseka ndumva abantu utababuza rwose ariko rero umusaruro ntabwo aba ari mwinshi cyane ariko rero nk'uw'amashyaka agenda agaragara biragaragara akoresha amanama avuga akora ibintu bya diplomasi akora za mitingi n'ibiki ayo ngaho yarazwi urumva numva ko rero aho ngaho nta rwose nimukahata igihe bizajyaho bigenda byigira gutyo byigosora ukabona nabo batakaye amashyaka afite nyine icyo yemera umuntu agomba kugira icyo yemera aharanira kandi bigaragara buri munsi ukabibona sinemera uravuga baravuga Kongo ariko uruhare dufite amashyaka yacu yagize mu kumurika ibibazo byo muri Kongo ni runini cyane ndumva turi mu ba mbere twe twavuze iriya M23 yuko atari abanyekongo ko n'abarimo ko bitegekwa na Kigali turanabivuga turanabyerekana twakoze itangazo FDU na RNC kandi twagiye duhura n'abantu tubabwira duti dore ku bintu byubatse niko byaje kugaragara urumva ko rero naho nayo ni politiki ikorwa rwose ikorwa birumvikana ko tugomba kujya kwigira imbere none tukegera mbona tukwiye kwegera impunzi nanone ku buryo buhagije wandi wambaza ati mwagiye mu Rwanda turi ariko mbona tutari twegera impunzi bihagije cyane cyane ziri muri Afurika ziri mu ntandaro y'u Rwanda kugira ngo babone yuko tubazirikana koko kugira ngo tuganire nabo bumve yuko nibo ubwabo bazadufatanyije tuzakemura ikibazo cy'ubutegetsi bubi buri mu Rwanda wambwiye ikibazo cy'amatora y'abadepite ndumva wari wagishubije ayo matora ndumva nanjye narayumvise ariko bazakora uko bashaka azaba ariko kuva twebwe tutari ishyaka ryemewe urumva ko ntabwo ayo matora hari icyo atubwiye nta none se waba utemewe nk'ishyaka ukagenda se urindi uri nyakamwe uri umuntu umwe ku giti cyawe uherekejwe nande ukerekana none wari ubutegetsi bugukingiye ukavuga ngo tugiye gukingira tuzakureberamo ubukandida n'ibyo nkabona ko rero aho ngaho rwose ntabwo amatora y'abadepite ari imbere aduciriye ishati na gato ku gihe tutari twemerwa nk'ishyaka wambajije Victoire Ingabire araho arakomeye nk'umuntu urwanira mu buroko ntabwo ari uwo umwanya we ni ukuba hanze akaba ari umuntu ufite ikaze ye agaharanira demokarasi agaharanira politiki yiyemeje urumva rero ko ku muntu ahubwo akomeza umutsi ubundi ingoma nka ziriya iyo zifunze umuntu zimuhoraho zitanga utuntu twiza zitanga utuntu tubi zigira gute mbese kugira ngo zimuteshe umutwe ingoma nka ziriya niko zikora kuri Mandela byarabaye muri Afrika du Sud ntabwo wumva rero yuko nabo buriya butegetsi bwamureka ngo muri iyo prison k'umuntu w'umunyapolitiki bimwubahire urumva ariko niho ubona yuko nabwo nti akomeza umutsi rwose ariko nanone mujye muzirikana yuko bitamworoheye kubera yuko ubutegetsi nka buriya wabuguhoraho buri gihe ku buryo ubona cyangwa no ku buryo utabona abantu mwagiye musoma ibitabo bya Mandela mwabibonye ko bagiye bamukoresha ibintu akabivumbura cyangwa se akenshi ishyaka riri hanze rikabivumbura ntabwo umwanya we rwose arafite morale arakomeye ariko umwanya we saho ngaho uri tugize amahirwe nuko tugomba gukomeza tukarwana kugeza igihe azafungurirwa cyangwa se kugeza igihe natwe ubwacu tumwifunguriye niba ubutegetsi butamufunguye ndumva nabamhagarariye aho ngaho mu bisubizo mwambwiye ngo ngira vuba ko hari abandi bafite ibibazo bashobora kuba bambaza murakoze
ya nibyo koko urakoze cyane ndumva njye ku giti cyanjye nkurikije ibibazo yabajije ibisobanuro byawe byuzuye ariko nanone nkuko twabivuze ntawe dushakwa nigwa n'ijambo afite utundi tubazo yabaza yatubaza nyuma turacyafite abandi bantu nka babiri batatu bari inyuma reka twumve ikibazo cy'uwahamagaje nimero 09 58 ufite ijambo wabaza ikibazo cyawe 09 58 ushobora kubaza ikibazo ndabona ashobora kuba yavuye kuri telefone reka duhe ijambo wahamagaje telefone irangizwa na 79 16 79 16 ushobora kubaza ikibazo cyawe ndabona 79 16 nawe atabonetse reka noneho duhe ijambo wahamagaje telefone irangizwa na 23 24 23 24 wabaza ikibazo cyawe
abaye finisori nawe n'akanzu nomero mbishaka nibagiwe
oke ni wowe nimero kangahe irangizwa na kangahe
23 24
yee ngaho ufite umwanya rero ubaza ikibazo cyawe
mukomere ndabashyigikiye narimo kumva gusa ntabwo nzigena kandi yeho nta kibazo nayifite mukomereze urugamba turabakiye
oke urakoze cyane nawe
urakoze cyane rwose
yabwo twari tuzengurutse rwose ibibazo by'abaduteze amatwi byose uretse abatashoboye kuboneka ubwo ndumva twafata indi pose y'iminota mike hanyuma tukaza kugaruka dusoza
oke
Oh,
Twongeye kuba ikaze kuri Radio Itahuka, turi kumwe na Dr. Inkiko. Mu kanya twari dutanze urubuga rw'ibibazo, bari bafite ibibazo bose bashoboye kwibaza barinigura, ndazirikana uko babonye n'ibisobanuro bishimishije. None nagira ngo nsabe Dr. Inkiko gukomeza ikiganiro cye, atugezaho ingingo ze za nyuma kugira ngo mu kanya tuze ku gusoza ibiganiro byacu. Dr. Inkiko, umwanya ni uwawe.
Urakoze, nduva mu kiganiro aka kanya gasigaye, numvaga nabwira abantu bakumva yuko nta joro ridacya. Ndakeka yuko ijoro mwijima abanyarwanda bamazemo igihe kirekire, ndakeka mu minsi iri imbere hazaza izuba rikatamura, bikagaragara nta joro ridacya. Kandi nanone ariko kugira ngo uvuge ibyo, nuko ntago ibintu byose byikora ni twese tugomba kubikora, kuko nanone nkuko mu Kinyarwanda bavuga nanone umwana niwe wiha ingobyi. Tugomba kwiha ingobyi rero, tukiha ingobyi idukwiriye, kugira ngo buriya butegetsi bubone yuko ibyo tuvuga tubikomeyeho, abantu bakava mu bwoba, abantu bakavuga ibibazo byabo bafite, ntabwo ntituzaraga abana bacu ubwo abantu niba umubyeyi abona ko azaraga umwana we ubwoba ubwo si umwana we azaraga uwe iki numva ko rero aho hantu nanone abanyarwanda bari bakwiye kumva yuko bafite uruhare rukomeye yuko nibo bazibohoza ntabwo ari Kagame uzababohora si Kagame n'agatsiko ke kazabohora nibo uko rero bagenda bakunja amaguru bagira gute batumva uko umutima wabo babwira ahubwo bakumva ubwoba gusa n'iki niwo murage bazasigira abana niwe murage muzasigira abana niba abana mutabemereye ngo mubabwire muti mwana wanjye ikintu gikomeye mu buzima ni ukugera ku kintu wagambiriye ibintu byo kujya gutya uko ndiyo bwana cyangwa ukerekana yuko utanariho mbese wagera imbere y'abandi ukerekana yuko utariho ntabwo ari byo iki kintu ababyeyi bakwiye kugihagurukira bakabwiza abana babo kuri bakababwira yuko ubuzima nyabwo ntabwo ari ubwo si ubw'ubwoba ntabwo abantu ntibashobora ntushobora kugira icyo ugeraho uri bwoba kandi nanone ntabwo ushobora kugera ku kintu utagiharaniye ikintu cyose rero ikintu ari cyiza ikintu gikomeye abantu baragiharanira bigera naho ushobora kuvuga uti amaraso yanjye ndayatanze kugira ngo icyo mparaniye kizagerweho nubwo yenda nzaba ntariho ariko nzagisigira abana nzagisigira abavandimwe nzagisigira inshuti nzagisigira igihugu bavuge bati runaka iki kintu yari agikomeyeho yakundaga igihugu yashaka kuzasigira abana be iki n'iki n'iki yanze gupfa nk'imbwa icyo ni ikintu gikomeye abanyarwanda tugomba kongera kwiminjiramo tukumva yuko ni twebwe tugomba kwirangiriza ibibazo ni twebwe tugomba kwibohora ntabwo birumvikana ntabwo tubwira abantu ngo nibiyahure ariko nanone ni ukuvuga yuko ahantu hose umuntu ashobora gupfumurira harahari kugira ngo yibohore agomba kuhakoresha ku buryo buhagije icyo ni ikintu mbona gikomeye niba tuteretse abana bacu niba turi abasore tukaba tutagira intuzi ishyaka tutavuga duti iki kintu kirakomeye kinagipfira bibaye ngombwa ugashaka kuvuga ngo ni ubuzima bwawe bw'ubwoba bw'ubusa nta buzima uzaba ufite aho hantu rero numva ahakomeye niho hantu tugira ngo abanyarwanda basubize amaso inyuma barebe yuko abanyarwanda bapfuye ntabwo bazize ntibazize ibyo bari bavuze cyangwa bari bakoze abenshi bazize uko bari gusa abantu rero kubona umuntu atazira nangu icyo yavuze icyo yakoze abantu tukazajya tuvuga ngo turazira gusa kuko bavuze ngo bati runaka abantu n'abatutsi aba ni abahutu aba ni abaki nibabizire nibapfe tukagira gutya tukunama bakadukigita izosi ibyo bintu ntabwo ari byo tugomba kongera guhaguruka tukumva yuko turi abantu dufite abo dushaka kuzasiga inyuma kugira ngo bazabone aho bavomera imbaraga zo gukomeza ubuzima igihe rero ubwira umwana ngo aho kwambika umubiri ajye yambika ururimi urumva yuko ntaho umujyana ntawumujyana umujyana ahantu mu mwijima umwijima umwijima gusa icyo kintu rero navuga cyo kugira ngo abantu bamenye ko ari wo agomba kwirangiriza ibibazo kirakomeye niduhaguruka turumwe turi babiri turi batatu turi icumi ijana igihumbi ibihumbi ijana miliyoni nta ngufu leta ishobora kuzabona zizangana n'izo tuzaba duhagurukanye buri muntu rero yumve yuko afite ubushobozi afite afatanyije n'abandi kugira ngo iriya ngoma y'igitugu rwose tuyishyire iruhande kandi nuko abantu nanga mujya mubibona birasomeka bihagije biragaragara yuko iyi ngoma igeze mu marembera niba rero mushaka yuko iguma uko nimwebwe muzamushaka yuko iguma uko ariko niba mubona muti mu marembera noneho asigaye no gusunikaho gatoya ibyo bintu rwose mwiminjiramo agafu dusunikeho gatoya gahagije iyo ngoma rwose tuyisunike twimakaze demokarasi twimakaze ukwishyira kwizana twimakaze ubusugire bw'ubuzima bw'abanyarwanda bose aho hantu ndagira ngo mpashimangire rwose mu minsi iri imbere nicyo kintu tuzajya tubahamagarira cyane ari abo mu gihugu ari impunzi ziri hanze ndavuga cyane cyane iziri muri Afurika kuko akenshi nibo ubona ibibazo byugarije kurusha abandi rwose umuco wacu n'ubutwari ntabwo dukwiye kuba abantu bazavuga ngo bari abantu birirwaga bakunje udukote bicare bapfukamye ariko bajye bavuga bati bari abagabo bari inkumi bari abasore bahagaze bafite ubutwari bareba imbere bafite icyo bifuriza igihugu cyabo bafite uko bifuriza nabo kureba imbere naho hantu rero nagira ngo nshimangire cyane nkongera mvuga inti gufatanya ni ngombwa nkuko nabivuze kare tuzongera muri FDU ndumva tuzoshyiraho imbaraga zishobotse zose kugira ngo amashyaka atari yashobora gukorera hamwe n'ayandi atari yashobora gukorana natwe kugira ngo tubone urubuga ruduha imbaraga twese hamwe dushobora gukorera hamwe ntabwo ari ngombwa ko abantu bagirana amasezerano asa yose icyangombwa ni uko bavuga bati ikintu tugihurijeho turagikorana hamwe aho ngaho rero mu minsi iri imbere ntabwo ari twebwe FDU dufite umurage n'umuco wo kwishyira hamwe ntabwo ari twebwe byagombye kuzananira ndumva mu minsi iri imbere tuzabikora kandi muzabibona ndumva nta yandi magambo nashakaga kongeraho yarayo hari abantu bafite ikindi kibazo nagisubiza noneho tukaba twasoza
urakoze cyane rwose amagambo y'ubuzima meza utugejejeho ndabona abantu bifuzaga kurara bicaye aho bwa guteza amatwi uravuze uti ngo niba hari ikibazo kimwe gisigaye ntabwo ari kimwe gusa ndabona mfite abantu batatu kandi nzi yuko ugomba kuryama umpaye uruhushya wenda twafata umwe cyangwa abiri cyangwa se tukabasaba kohereza ibibazo byabo kuri interineti noneho tukazabasubiza
niwe rwose niba gupfana ijambo
urakoze ubwo duhaye uruhushya rero noneho wahamagaje nimero irangizwa 51 54 ushobora kubaza ikibazo
Muranyumva?
Turakumva rwose.
Turakumva.
Ni ikibazo cy'amatsiko ntabwo nakurikiye ikiganiro cyose nagendamo ngasohoka wenda icyo kibazo wenda cyaba cyabajijwe. Bwana Nkiko yavuze ko FDI yabyawe ngo n'amashyaka atatu yakoranaga. Niba icyo kibazo atakibajijwe wenda akaba yagiye kugisubiramo, niba yakibajijwe akihorera ubwo ndabaza abari mu kiganiro barambwira, kugira ngo menye ayo mashyaka atatu yari ayahe kandi n'abari bayayoboye ni bande. Murakoze.
Yeah, donc
allô. Oui. Na mashaka amashaka yaragize FDU mbere bakorana hamwe. Ndumva ntakibuka abantu bari aba president ba mashaka yabyo. Ariko bwo ndumva hari RDR, hari Victoire, niko nkeka tuva ari Victoire, hari FRD ndumva yari Ndahayo, Ndahayo, hari na ADR ndumva yari imbere abahizi. Abo ni abaperezida wanagushuwa byumvise
51.54 wumvise igisubizo?
Igisubizo nacyumvise namushimiye yakoze.
Okay, no ni byiza rwose ubwo cyo cyari kigufi cyari cyoroshye. Reka noneho tufate icya 94.59 ikibazo cyawe.
Hello?
Ya turakumva bazi.
Bigenze bite?
94.59 ka telefone. Ya ndumva afite ikibazo cya telefone reka dufate. Ya ntabwo tukumva neza ufite ikibazo cya telefone. Ya reka dufate. Ya niba uri hafi ya kompyuta
ari mu bantu.
Ya igira kure ya kompyuta urebe uko telefone yavuga neza. Ngaho gerageza kubaza ikibazo cyawe. No 94.59 wa byakunaniye. Ye ntacyo ushobora kutwereza ikibazo cyawe kuri inkingi y'amahoro ijambo rimwe @gmail.com tuzagusubiza. Noneho reka dufate ikibazo cya nyuma cya 35.66 ufite ikibazo.
Oui, alo mukomere abano abakozi baradita hoka. Ndogista, ndi kubamagara nandi kumva icyo kiganiro cya Dr. Nkiko. Vraiment ni byiza cyane kuvuga ukuntu bari bakwiriye gushishita wamagaza abasore kugira ngo ba kwihutira kubohoza igihugu cyacu. Mbo nanjye sinshaje cyane, navuye mu Rwanda ndi umwana muto. Ariko ndagira ngo mubaze ikibazo. Bo murabona u Rwanda rwacu rwahuye n'ibibazo byinshi mu bihe bitandukanye n'amashyaka atandukanye. Bo bikubitiramo noneho n'ubwoko bwatugejeje hano. None ikibazo mfite kugira ngo abo basore babe bakwitabira kuboza igihugu cyacu, murabona FPR nayo yaje ivuga ngo izanye demokarasi, abantu bose bazaje abari bararenganye bazarenganurwa ariko ibintu yakoze mwabonye mubona aho bitugejeje na n'ubu ngubu barica bagakiza bo hari abasore benshi bagiye kurwanira FPR bazi ko bari kurwanira iyo demokarasi bose abenshi bakaba barapfuye bazira ubusa mfite na n'ubu ngubu na n'ubu bakaba bagipfa none ni iki yakwizeza abantu b'abasore nkanjye n'abandi kugira ngo vurema tuvuge ati nimba tugiye kwitanga tugapfira igihugu cyacu koko tuzaba dusize demokarasi ababyeyi bacu barumuna bacu bagasigara mu gihugu gifite amahoro kigenga gifite agaciro mu mahanga donc ni ikihe kimenyetso yabwira abasore kugira ngo babe bakwemera kwitanga murakoze
urakoze cyane ndumva umuntu nkawe uko bivuze nta n'ikintu umuntu rwose arakwiye kugusubiza kindi biragaragara yuko urafite ubushake ariko ikibazo ukavuga uti na FPR yaje igira gutyo igira gutyo birumvikana yuko ushobora ku ikibazo cyawe ukavuga uti n'ibindi ejo n'ibizagenda gutyo FPR ikintu cyayishe cyane uko mbibona uretse kuba yarasinze ubutegetsi cyangwa bamwe muri bo bagasinda amaraso habuze ikintu cyo kumenya guharanira ingamba zabo kandi ngo bakomeze bakore nk'uko bavuga ngo ni umuryango ukomeze uwo muryango baragiye bamaze gufata ubutegetsi uhamugani bararyana umuntu umwe yikururira n'agatsiko ke yikurura ubutegetsi bwose undi wese uje ashyira ku ruhande ni ukuvuga rero yuko abantu bari muri uwo muryango abari bafite umwambaro koko uhumeka amatwara ntibigeze bagera ku butegetsi noneho koko ngo bayobore igihugu bafite uwo mwambaro w'amateka wa gahunda bari bafite haje umuntu wikubiye byose w'inkora amaraso icyo kintu ntimukajye mukibagirwa kuko nacyo kigomba kuba yenda kimutera n'ubwoba cyane bigatuma gahumetse kose kavuze gati nyamara mwami wagenda gutya wageza gutya ibintu byagenda gutya yakumva harimo yenda ko hari aho ashobora kwisobanura cyangwa ahatumvikanye akahirika agashyira ku ruhande aho ngaho rero nkumva yuko igihe cyose abantu bafite ishyaka baryubatse abaririmo ntibahumeke amatwara inshingano zayo niko bigenda igihe cyose abantu bari mu ishyaka bageze gutya bagasinzira ishyaka bakariharira umuntu umwe niko bigenda ubutegetsi burasindisha burasindisha cyane ku bw'ingufu nanoneho bugakabya aho rero abantu bagomba kumenya yuko umurage wacu dufite wa demokarasi tugomba kuwukomeraho tukawushyira mu bikorwa ikintu twebwe tushyira imbere ni uko twumva tugomba gushyiraho inzego z'ubutegetsi bigaragara yuko izo nzego zibereye abaturage bose nta n'umwe uzikangamo cyane cyane ku byerekeye ubusugire bw'ubuzima bw'abantu abantu bagiye bicwa ubumonyo akenshi niho uwagiye abica yagiye asinda amaraso yabo urumva ko rero twebwe tuvuga duti nitugera ku butegetsi ikintu tuzihutiraho gikomeye cya mbere no gushyiraho inzego z'umutekano buri wese z'ubusugire bw'igihugu buri munyarwanda cyane cyane ku bantu bagiye bazira akazira ubwoko bwe akazira iki hari abahutu bishwe bazira ko ari abahutu hari abatutsi babizize n'ibiki kubera ubutegetsi buba burangaye cyangwa se buba bwabigambiriye icyo kintu rero nikijya mu mategeko kandi inzego zikaba ku buryo wa mugani w'umunyarwanda umuntu atarebye ngo nubwo nubu yumva yuko ashobora kuryama agasinzira akabyuka azi yuko asanga ubuzima bwe bukiri bwose kandi ejo azakomeza inzira ye ni ikintu gikomeye cyane ikindi gikomeye twumva tugomba kugira ni ikiganiro gikomeye cy'abanyarwanda n'abanyarwandakazi kugira ngo ibintu byose twaciyemo tubiganire turebe isomo tubivanamo noneho niba ari mu migirire ari mu muco wa kinyarwanda bihinduke niba hari ikintu kibi twabonyemo cyatumye bigera ahangaha niba ari mu biyobore y'ubutegetsi niba se ari uku ari no mu mibereho y'abanyarwanda bikaba byaratumye tugera ahantu nk'aho numva ari aho ngaho abanyarwanda abana b'abasore n'inkumi bavuga bati turarwanirira u Rwanda nk'urwo u Rwanda rw'abanyarwanda bose u Rwanda rurimo demokarasi twishyira tukizana dushobora kubonamo imibereho yacu tukayiharanira tukazananirwa naho ubushobozi bwacu bugarukiye tutananijwe n'ivangura iryari ryo ryose numva icyo kintu ku bantu twambutse ibirometero byinshi tujye duhunga igihugu cyacu dutashye tukagisubiramo dutahanye iyo ntego ndumva ku mwana mutoya cyangwa se ku musore cyaba yaba ari intego nziza gukunda igihugu nibyo byabuye nta n'ikindi ntabwo ari imisozi umuntu abakunda ni ugukunda abanyarwanda ni ugukunda yuko wa mugani ushobora kugira amahirwe amwe n'undi ndumva ari uko nagusubiza yenda naba ntujuje igisobanuro ukaba wambwira ahangaha ntabwo nyuzwe twazanabiganiraho ndagushimiye
banyarwanda kazi rero ndumva twagize ikiganiro kirekire ariko gishimishije ndabanza gushimira Dr. Nkiko wigomwe aya masaha yose y'ibitotsi akatubwira imigabo n'imigambi ya FDU akanatumara amatsiko ku bibazo twese twari dufite ndazirikana yuko nta wakurikiye iki kiganiro ngo abagiye agifite ipfunwe ku kibazo icyo ari cyo cyose ndagira gusa mumenyeshe yuko icyo ari ikiganiro tuzakomeza ubutaha kuko inkingi y'amahoro ari ikiganiro cya FDU mutegurirwa n'abayoboke ba FDU kikanatangwa n'abayoboke ba FDU kugira ngo turusheho kugaragaza ibitekerezo byacu no gutinyura abantu kutwegera kugira ngo dufatanye mu ntambara y'inkundura ya demokarasi no kwishyira ukizana kwa buri munyarwanda wese ubwo rero ndabashimiye mwese Dr. Nkiko urakoze cyane ndagushimiye watuganiriye waduhuguye n'abandi mwese mutwumva ndabashimiye cyane ariko mutuyoboke ikiganiro cyacu mujye mucyumva muri benshi namwe muduhugure natwe tuzabahugura mu byo tubarusha namwe muduhugure mu byo muturusha ndabashimiye cyane ariko mbere y'uko dufunga antene za radio ubwo naha Dr. Nkiko nawe umunota akavuga ijambo rye rya nyuma ubundi tukamwifuriza ijoro ryiza
urakoze nagira ngo bashimire kose FDU igitekerezo mwagize mwebwe muri muri Amerika yo kugira rwose umwanya nk'uyu nguyu bagenzi bacu ba RNC bakabaha umwanya mu wa mugani y'inkingi y'amahoro mugashobora kujya mutuma abarwana shyaka bunguranaho ibitekerezo icyo kintu rwose ndakibashimiye cyane ubwo nizeye yuko mu minsi iri imbere ubwo muzakomeza mukajya mubwira abantu bakakitabira nashimishijwe no kumva hari abantu benshi rwose bagikurikira birashimishije ubwo rero mukomeze rwose mu mutere imbere biragaragara yuko nidukomeza gutya tuzavanamo umusaruro mwiza cyane murakarama
urakoze nawe raditahuka irabasezeraho irashimira na RNC yahaye umwanya yaduhaye umwanya wo kuganira turashimira n'abaduteze amatwi ubwo tubatumiye kuwa mbere w'igitaha kuri ya saha nanone murakoze.
Intwaro nk'uko benshi batekereza ko umuti w'ibibazo ari ufata intwaro ariko ntabwo twemera ko kumena amaraso ariko kurangiza ibibazo by'umuntu aranyamaraso aranamuhama
bitwa ingabire bitwa intwari bitwa ingabire bitwa intwari ndabona migambi yawe Alinia Nelson Mandela Yangwase Iya Lumumba Yangwase Ya Che Guevara
Rero tuzagera ku nzira y'ubwiyunge nuko ako kababaro ka buri wese twumva ni ngombwa ko abatutsi biciwe abahutu babishe babyumva kandi bemera ko bagomba kubihanirwa ni ngombwa ko abantu baba barishe abahutu nabo bumva ko nabo bagomba kubihanirwa kandi ni ngombwa ko abanyarwanda mu moko ya tuvamo anyuranye twumva ko tugomba gufatanyiriza hamwe mu bumwe mu bwubahane tukubaka igihugu cyacu mu mahoro
Sanze mateka yatubyaye irumbo Nisemba temba gukoryo yatewe nibyo biburaga sani byadutandukanyije ariko bitangiye bwawe uzaduhuza na shitiri zitwa ingabire zitwa intwari zitwa ingabire zitwa intwari abatwa batutsi bahutu biyunge bahoberane bagira bati yeza kuze iteka ryose bahoberane bagira bati yeza kuze iteka ryose bitwa ingabire bitwa intwari bitwa ingabire bitwa intwari nitumara kwiyunga tutibagirwe ni kwiyunga n'abaturanyi bacu
Yelele 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 yel